ananikosha kipitaga. Ana shape flani ya kuchoraga. Na kila siku mina mlia rada. Ipo siku atakubali labda. Na kijitusu wakinipazaga. Hakia nani baby nitamada. Wo-o-o. Huyu dem ni mkali na zija mwana wengine. Wo-o-o. Anapiga namba nane. Zigo kama lote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni donoke. Jinsa livyo shona. Zigo kama lote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni donoke. Jinsa livyo nona. Nona. Kama lote. Kama lote. Kama lo. 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 Mtoto kama vile kafinyango. Nyango. 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 Sipati picha pala kikinyonga. Nyonga, 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 nyonga. Mtoto mkali, sura nzuri. Tena nanimaliza na body kali. Eba sonali, na mkubali. Tena jinsa livyo mtamu kama asali. Wow, wow, huyu dem ni mkali na zija mwana wengine. Wow, wow, anapiga na vanane. Zigo kama lote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni donoke. Salivio shona. Zigo kama lote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni donoke. Jisalivio nona. Nona. Kama lote. Kama lote. Kama lo. 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 Acha macho jani. Kama lo. Kama lo. Zigo kama lo. Zigo kama lo. Zigo kama lote. Bado nusu ni donoke. Jinsa livyo nona. Nona. Zigo kama lote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni donoke. Jinsa livyo shona. Zigo kama lote. Acha macho jani toke. Bado nusu ni donoke. Jinsa livyo nona. Nona. Kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo, kamalote, kamalote, kamalo.